Yahweh.
Star Yellow Holic Ministry Music.
260. You are worthy, Jesus.
Young Daff. Kabaso Sons.
Les Anjata. Takwaba na umbu winga banga imwe. No wingatama. Wingatama nga imwe kabumba. Les Anjata. Takwaba na umbu winga banga imwe. No wingatama. Wingatama nga imwe.
Chenu chanji tane wa fule chilaka amenshi ya muoni mweba bela na maga muni mwemwabe chakurio mukateno mukaka ifyabulo mutengo bati mwebo mle kutika nana kokufuwa yansha sangapona umbi uwante mwofona banolo na temu amazami ululumbiru enu duadio kuchila mumakumbi mweka haba kwanisho kupatula mavimbi chitie mwiko chenu chila mpapusha echi mpela no mweo no kunkosesha namona mwalite mwata munde kelesha echi lenga demi lumbanyo kutila lesa
chacha takwaba na umbu wingaba nga imwe no wingatema uwingatema nga imwe kabumba lesa chacha takwaba na umbu wingaba nga imwe no wingatema uwingatema nga imwe yawe.
As I kneel down to pray, no word can describe you, I don't know what to say. Allow me to worship and give you all the praise through my songs and these words I say. Chimba milonga katyeveve mwinelu wansani mwe mulopwe lesa wa mawumba ni kape kape shimwitwa paka kala lesani mwe naletea malumbo kuchinso chenu tiatia ukwabula imwele sata parefoni inga kwatia mweka haba kwani shefifu wa mtima wandi echilenga demi lumba nyo kutila lesa tiatia kabumba. I give you all the glory, I give you all the praise, you are mighty and holy, so asking if you love me only makes me a fool in this dry and thirsty land. My soul longs for you.
Mpende awe iyo no jeti mpende awe iyo no matumino mwana wenu kusamfuila imfa ya musebanya kutilelo ningabako ineye na milumbanya yawe na misumbula tata takwaba na umbi takwaba na umbu winga banga imwe no winga temwa nga imwe.